neena amna hadith ñu wéssu won ci ñaari bunti yi jallu ci bari mënon na ñëwaat fi waye nak kon nga japp yoyu bu noppi ñu doon la ci yeneen te tambulé ko ci hadith Abu Hurayra bi mu ne yarant bi neena won bari alal du ak womal bari alal du ak womal dug dug kay moy ak doylu moy aduna yalla andi wu fi ak doyal lu way am lu bari bari melni ma ngay sentu lu ko op diko ngejjo kon nak doylu rek ku yalla may ak doylu rek mom joxna lu dul jeex kon am kom moy doylu bakkan waye du bari alal